itabasuhuje bakunze b'ikiganiro muri isanga ku ijwi ry'Amerika kuri mikoro hano i Washington buri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Uyu munsi ni umwihariko mu biganiro byacu. Nk'uko mwakomeje gukurikirana muri isanga kuva icyorezo cya virusi ya corona gitangira, ntitukibasha kubahamagara aho muri ngo mutange ibitekerezo byanyu, mubaze abashyitsi bacu icyo mwifuza. N'uyu munsi ntibiradushobokera. Gusa turizera ko mu biganiro tubategurira cyangwa tubasubiriramo bibanogera. Niyo mpamvu mu biganiro by'umwimerere tuzabagezaho kuri uyu munsi muri uku kwezi tuzabasangiza bimwe mu byaranze amateka y'u Rwanda. Ni amateka rimwe na rimwe n'amakuba yagiye ahekura imiryango y'Abanyarwanda kugera n'aho imwe izimira burundu. Turabararitse, tuzabagezaho urukurikirane rw'ibiganiro kuri ayo mateka. Ibiganiro byateguwe na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ukorera mu biro by'Ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza. Ubwo mu kanya Venuste, ijambo rizaba ryawe.
Washington, Ijwi ry'Amerika.
Ndagushimiye cyane Etienne Karekezi ku batumva kuri uyu mwanya. Intandaro y'ibiganiro n'ubushake Ijwi ry'Amerika ryagize bwo guhuza Abanyarwanda. Iyo umuntu asubije amaso inyuma ku byaranze u Rwanda, asanga harabayeho umuco wo guhishira ibyabaye no kwimakaza ikinamico, ndetse n'ikinyoma kigahinduka umuco karande mu mibereho y'Abanyarwanda. Reka Claude Ganja Munyamagana atubwire ingero nkeya zibyaranze amateka y'Abanyarwanda bitavuzwe, bitatangajwe uko byabaye.
Mu mateka ya kera y'u Rwanda twavuga nka coup d'état yo ku Rucunshu mu mwaka w'1897, gukurwa ku butegetsi kwa Musinga no kumuca mu Rwanda mu 1931, akajyanwa i Kamembe, akahava Jimoba mu burasirazuba bwa Kongo. Impinduramatwara yo mu 1959 yatumye ubwami busezererwa bugasimburwa na Repubulika mu 1961. Coup d'état yo mu 1973 yakuyeho Repubulika ya mbere igasimburwa n'iya kabiri. Intambara ya Ruhekure yagabwe n'ingabo za FPR tariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi 1990. Ubwicanyi bwajyanye nayo, itsembatsemba, jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ubwicanyi bwibasiye abanyarwanda muri Congo guhera muri za 1996, n'ibindi. Nta mibare twifuje gutangaza yabaguye ha cyangwa se hariya, kuko itigeze yumvikanwaho mu buryo budakuka. Ahanini ibi byose byagiye birangwa no guhisha ukuri. Icyashyizwe imbere ni ikinyoma ku byabaye. Inkurikizi ni iyihe? Ni ubushyamirane, ni ukutoroherana, uguhangana bidashira hagati y'Abanyarwanda. Muri make ni ukutabasha kwiyunga bya nyakuri. Ku Banyarwanda bamwe hari aho bagera bakumva ari nk'amayobera ku Banyarwanda gusa, ku bandi ni amateka atarigeze amenyekana kandi atagomba kugarukwaho, ku bandi bitewe n'icyiciro barimo ni umubabaro batazigera bashira. Aha se twavuga ko ikita rusange kuri abo Banyarwanda n'abakurikiranira hafi amateka y'u Rwanda ari ikihe? Icyambere ni urujijo, ni ukwitana ba mwana, ni ukutavuga rumwe, ni ukujya impaka z'urudaca. Icya kabiri kinateye ikibazo cy'ingutu ni uko nta munyarwanda n'umwe ubifitemo inyungu, n'ubwo bamwe aribyo baba batekereza ku ikubitiro, ahubwo bose babihomberamo kuko bahora muri politiki ya ndamuke.
Washington, Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Claude Ganja Munyamagana. Icyo ku Ijwi ry'Amerika tugamije ni ukumva buri wese buri ruhande, ni ukuganira no kumenyana kurushaho. Nawe niba ufite umusanzu tuzagukenera, tubahaye ikaze mu kiganiro muri isanga kihariye. Intangiriro y'ibiganiro byacu irahera kuri coup d'état yabaye mu mwaka w'1973. Hashize imyaka 47 habaye ihinduka ry'ubutegetsi, hari ku itariki ya 5 Nyakanga 73. Mu gitondo isambire n'iminota 5 nibwo uwari president Gregory Kayibanda yamenyeshejwe ko akuwe ku butegetsi. Yari yarabaye president kuva ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'1961. Icyo gikorwa cyo guhirika ubutegetsi icyayobowe na General Major Juvenal Habyarimana, icyo gihe niwe wari ministre w'ingabo. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa 8 umwaka w'1973 nibwo abanyapolitiki bari ku butegetsi bwakuweho batangiye gutabwa muri yombi. Ni nayo mpamvu twifuje gutangira ibiganiro byacu muri uku kwezi. Nibwo byinshi byatangiye kujya habona, hashyizweho umugenzacyaha kandi hagenwa aho bagomba gufungirwa muri gereza ya Ruhengeri. Ubutegetsi busa mu Rwanda bwahahinduye Musanze, n'iya Gisenyi buhahinduwe Rubavu. Mbese Perezida Juvenal Habyarimana yafashe icyemezo ubwe cyo gukuraho ubutegetsi ashaka abandi basirikare bo kumushyigikira. Kubera iki? Hashije amasaha menshi abakoze coup d'etat batarabitangariza Abanyarwanda. Mbese imvururu zaranzwe mu gihugu zari integuza y'ihinduka ry'ubutegetsi. Abanyapolitiki bafashwe bari bangahe? Barezwe iki? Bafungiwe iki? Baguye he? Bazize iki? Bashinguwe he? Ibyo ni ibibazo abagize imiryango yabo n'inshuti zabo bibajije kuva kera mu mateka ya nyuma y'umwaka w'1973. Kugira ngo dushobore gusubiza ibyo bibazo byose, Ijwi rya Amerika ryafashe igihe cyo gukora ubushakashatsi bwimbitse no kuvugana n'abantu b'ingeri zitandukanye. Twegereye bamwe mu bafatanije na Perezida Habyarimana bakajya mu kanama kiswe komite y'ubumwe n'amahoro. Iyo komite yari igizwe n'abaofishiye 11, ubu abakiriho ni 3 gusa. Babiri muri bo bitabiriye ubutumire bw'Ijwi rya Amerika, bazadufasha kumva ibyemezo bireba na n'ifatwa n'ifungwa ry'abanyapolitiki. Bazadufasha kandi kumva uruhare bamwe bagize mu ibura ry'abo banyapolitiki. Turebe uko imanza zabo zaciwe, abaziciye n'icyo bashinjwaga. Abategetsi banyuranye bari ku Gisenyi no mu Ruhengeri igihe abo banyapolitiki bari bahafungiye. Bazatubwira icyo bazi, icyo babonye, icyo bumvise, cyane cyane tumenye uduce tumwe na tumwe abo banyapolitiki bashyinguwemo mu mpande zinyuranye z'u Rwanda. Abakekwaho kuba barabigizemo uruhare bakaba batakiriho, Ijwi rya Amerika rizifashisha inyandiko basize kugira ngo ibitekerezo byabo byumvikane. Bamwe mu bana babo banyapolitiki nabo bazatubwira uko babayeho muri iyo myaka y'igihirahiro n'umwete bashyira mu gushaka ukuri. Ikibazo cyabo nyamukuru, ese ababo bazibukwa bate mu mateka y'u Rwanda? Mu gutegura ibi biganiro, Ijwi rya Amerika ntirigamije kuzamura kabuze. Turifuza gufasha Abanyarwanda gusobanukirwa amateka yabo akavugwa n'abayahagazeho, ibyabaye bikaganirwaho kugira ngo ukuri gufashe imitima kwisana. Mbibutse ko mukurikira radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC. Mu kirundi n'ikinyarwanda iki ni kiganiro muri Isanga, mugezwaho nanjye Venuste Nshimiyimana.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
nungiye kubasuhuza kandi mbaha ikaze ku Ijwi rya Amerika umunsi wa kane Nyakanga umwaka w'1973 wasaga n'iyindi Kigali umurwa mukuru ndetse no hirya no hino mu gihugu muri za prefecture zose uko ari 10 biteguraga amatora ya za komite z'ishyaka rya MDR yagombaga kuba bukeye ku itariki ya gatanu ni nayo mpamvu abategetsi benshi batari Kigali bari wabo bategura amatora abandi bari mu biruhuko General Juvenal Habyarimana wari ministre y'ingabo we byavuzwe ko yari yiriwe iwabo irambura mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi kuri uwo munsi president Grégory Kayibanda yamutumyeho intumwa nyinshi hari zagiye kumushakira i Kanombe nizagiye kumushakira mu Kiyovu aho yaratuye tubanze twumve uko umufasha we Agathe Kanziga Habyarimana abivuga.
Ce jour-là du coup d'état, je dirais, il n'était pas à la maison.
Kuri uwo munsi wa kudeta icyo nakubwira ni uko atari yiriwe mu rugo yari yagiye iwacu ku ivuko ku Gisenyi gutegura ubukwe bwa murumuna we umunsi wose nabonye abantu bacicikana iwacu bamushaka mbabwira ko ijyanye n'abahungu banjye Jean Claude na Jean Pierre gutegura ubukwe yaje gutaha atinze mu masaha ya saa tatu z'ijoro nari narangije guteka ajya ku meza arangije ajya kuryama ariko namubwiye ko hari abantu baje kumushaka boherejwe na Kayibanda ngo bamuzane
Les gens ont commencé à défiler encore à la maison en
demandant kubyama ariko ntibyatinze abantu bongera gutangira kuza bavuga ko bashaka kuvugana nawe kubera ko yari yatashye atinze ntiyashaka
kuvuga
ariko umuntu wa gatatu waje ari umusirikare ahatiriza avuga ko perezida Kayibanda ashaka kumubona yagiyeyo turamutegereza ariko yagarutse yihuta aje gushaka imfunguzo ze zo muri etamajoro aragenda ntiyagaruka ahubwo muri iryo joro umunyezamu yaje kutubwira ko ahari abasirikare barimo binjira mu rugo avuga ko atazi icyabaye
Mukanya nababwiraga ko hari intumwa zoherejwe na Perezida Kayibanda gushaka Habyarimana zimwe zikajya Kanombe izindi zikajya mu Kiyovu reka duhere kuri Colonel Atanaje Gashake wari kapiteni icyo gihe muri 73 akaba yarayoboraga Escadron de Reconnaissance
Colonel Gashake murakaza neza ku Ijwi ry'Amerika
Merci
muri iryo joro ni iki mwibuka cy'iryo joro ryahinduye ubutegetsi mu Rwanda
muri iryo joro yewe nari kapiteni de semaine hanyuma mu 21h ndi bari kuri secrétaire général à la présidence aza gutelefona ambazaho ministre de la défense ari kera ya Habyarimana mubwira ko ndahazi kigura imubwira ko wagumye kumenya aho ari ari l'officier de permanence l'officier de permanence yari major de bitura asomara hanyuma kiri ku jeure plus tard vers 23h aza kongera gutelefona avuga ko yohereje abantu babiri nkajya kubereka kwa Habyarimana i Kanombe icyo gihe nari maze no kuryama ndabyuka ndambara ngeze ku muryango usanga imodoka irahari irategereje njyamo harimo umushoferi na konvayeur ngiye kwicara iruhande rwa konvayeur ngiye kwicara inyuma nako konvayeur abavuyemo aticara hano nicara imbere iruhande rw'umushoferi konvayeur ari inyuma yanjye turazamuka ko ntuyere muri quartier on est plutôt ngiye kuri corps de garde ngiye officier de garde ko ntahari ntihagira ikiba amyashakira baranyemerera inyura kuri corps de garde mbwira officier de garde ntiye gushaka Habyarimana i Kanombe turagenda tugeze imbere ya corps superieur metier ndababaza nti kuki mushakira Habyarimana i Kanombe kandi mwavuze ko mutazi aho ari nibabiri tubasubiza noneho ndabwira ni noneho reka tubaye tubunyuriwe hano mu Kiyovu ntikigura cyo cy'i Kanombe baranyemerera imodoka yari yaho baranyemerera yayo bizugeze yo dusanga Habyarimana imodoka yirahari rero tubasantoza imvamo nako yewe imbazo umukozi uhoraho ngaho umushumuro nimba ari umusambu nimba ari igisimbizi atarahari atari ko yaryamye noneho ntirimubyutse perezida ngo aramushaka akomeza kuvuga ati kwesesa ati yaryamye noneho igihe tukivuga rero Habyarimana abaraje mbona ari ku muryango na peignoir ku muryango yari muri peignoir noneho igihe ntaramubwira bavuna aho ngaho abari mu modoka basigaye mu modoka babageze bati perezida gushaka dirijansi ubwo we yaravuze ati ngiye kwitegura ndaje nta kindi bamubwiye nta kindi bamubwiye noneho basubiza mu modoka dusubira mu modoka turagenda dusubira kuri Côte d'Ivoire kubwira ofisi d'Ivoire ko ngarutse barajyana bangeza mu rugo hanyuma ubwo dutandukana utyo ntagiye kuryama ntigira mu buriri Habyarimana jenerali majoro votre unité en alerte d'agénécha en alerte à la tombe à haut et bien travaillé et non tu vas te voir une alerte à qui appliquer le plan de défense de la vie le plan de défense de la vie et nous on est prévu tout le temps et coco on aussi on a basé et au convivo il y a un alerte il y a une prévision il y a un
murakoze cyane rwose kutubwirira uko byagenze muri iryo joro hari akabazo kamwe nibaza uvuye kuri Etat Major cyangwa se reka mve kuri 5 juillet aho Kayibanda yari atuye ukagera aho Habyarimana yari atuye mu Kiyovu ko atari kure kuki batari bamanutse n'amaguru ngo bajye kumurebayo ikindi kibazo nibaza mu mwavuze yuko mwasanze yambaye peignoir yaryamye ndetse yakabyuka
twasanze yambaye peignoir ujyane kinesi twasanze yambaye peignoir yasohotse yambaye peignoir
ivara yari aryamye arabyuka ndetse ntiyashakaga no kubyuka
yakomeje niba yaryamye ariko tukimije gife nuko namubonye yambaye peignoir
ubwo nibyo dufata naho nari ngiye kubariza ikibazo muri makeya iyo muri iryo joro Kayibanda adatumaho Habyarimana n'iriya kudeta ntabwo yari kuba inite yanyu mwakomandaga icyo gihe ni iyihe
escadron
de reconnaissance pour défendre la ville ubwo se mwa aho mwafashe muri iryo joro ni hehe ni Radio Rwanda ni Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ni Bank kugira ngo abantu babyumve neza
Radio Rwanda na Banque Nationale et le Ministère et les points inzira ziva muri Kigali zinjira muri Kigali
nta ngabo zoherejwe ku kurinda kwa Perezida wa Repubulika muri iryo joro ndavuga kwa Perezida Kayibanda
bataga amategeko sinari mpari bambwiye yanjye ndagenda ntabwo nagiye kureba ibagomba kuba yiyo ariko ntabwo nzabishyamwe ngo nikanaga
abantu bari amakuru yakunze kuvugwa yakunze kwandikwa ubu bwose ibintu mwibukize ku murongo mbere bavugaga yuko abantu yuko mwoherejwe gushaka Habyarimana I Kanombe ariko ubu ngubwo birumvikanye yuko ahubwo mwamusanze mu Kiyovu yuko atari Kanombe
no bageze I Kanombe ariko njye mbabaza kuki bagomba I Kanombe cyabanje ngo banyemera kutujya banyemera kutujyayo tumusangayo njyo I Kanombe sinagiye yo kubera ko ariko muri boro muri boro duhakimira byera ya eri ibaje bakwe iha kujya kumushaka I Kanombe
mbese uko Habyarimana mwamubonye muri uwo mugoroba ariwe mumubwira ubutumwa bwa Perezida Kayibanda nuko mwamubonye muri Etat Major ababwira ati ni mushyire mu bikorwa gahunda yo ku yo kurengera ubusugire bw'umujyi icyo gihe mwigeze mubona ari umuntu wari ufite ubwoba cyangwa se wakoraga ibintu yari yiteguye kare
yewe sinakubeshya bamubwira ko agomba kujya Kayibanda nabonaga ari umuntu umeze nk'abandi unyira ugomba kwita mutwayo ariko nyine avuga ati mutegure noza plazanyo defendo la ville umuntu abonaga ari ahagite ari gatungu ariko usebaje ntuye ari nk'umuntu ushaka kudefanda
hari hashize iminsi mu Rwanda havugwa nk'uko utari mwiza ndetse abasirikare bari bato bari bamaze iminsi bo basa naho batakambira jenerali majoro Habyarimana ngo hari na tracte yanditswe yitwaga SOS mon general ngo dutabare jenerali iyo tracte mwarayumvise mwakuyabayeho uko abantu bamubwiraga bati dutabare ubutegetsi buhinduke ko ntacyo ukora
yewe iyo tracte SOS nkizanyibona nubu sinayibona ariko nubu sinayibona sinzira bayanditse
wari ofisiye umuntu w'umuofisiye burya aba ari umuntu mukuru aba ari umuntu ubona kure aba ari umuntu wize usobanukiwe ibintu mwabibonaga mute mwabonaga ubutegetsi Kayibanda kibufite cyangwa bwaramucikaga
yewe ibyo byose nakubwira ngo twabonaga umucika cyangwa n'uza ni uko nyine ibyo bintu byabaye kuri stade ntawari ubyiteguye ntawe uzi uko byagenze yewe n'ibyayikurikiyeho uwo muntu wagiye ku ngo twumvise kuri mikoro mikoro imvuze perezida yavuze amagambo yavuze nawe ushobora kuyikurikira n'uza muri disikuriye byabaye ntabwo twashobora kubyenterepreta ngo tugiye mu kigo ngo ubutegetsi bukamucika cyangwa ukwa
mwigeze mumenya mwigeze mwumva irengero ry'abantu bafashwe muri 73 mwigeze mubimenya
oya aho ngaho se nabakubeshye rwose kumenya ko abantu bapfuye twabyumvise nk'uko abantu babyumvise ariko bati bari barapfuye ndetse
abana bakomoka kuri abo banyapolitiki batazi ko base bapfuye batazi aho bahambwe mwebwe mubitekerezaho iki iyo mwumvise ibintu nk'ibyo ngibyo
nawe wabyumva ufite iwawe niyo yaba yari muri yaguye muri prison wamenya ko yapfuye ukamenya ko yahamba cyangwa aho yahamba cyangwa se wakubwira impamvu ye ubwo ibyo ari byose abantu ubwo igihe cyo kubabaza gisimbisi ntibabwira ko abantu bapfuye babwiye ko bapfuye babwiye naho bashize nisindishe
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko General Major Juvenal Habyarimana yakiriwe na Kayibanda muri iryo joro, ubwo twashatse undi muntu wabitubwira kubera ko magingwa ya amakuru yose yatanzwe na Habyarimana ubwe kandi nta muntu bari kumwe mu bana ba Perezida Kayibanda, nta n'umwe washoboye kugira icyo tubwira ku bantu bavugwa ko bari wabo muri uwo mugoroba. Ariko Jean-Marie Vianney Nkezabera wari umunyeshuri muri kaminuza mu Bubiligi yari yaje mu biruhuko mu Rwanda kuri uwo mugoroba, yaherekeje se wari ministre w'ubuhinzi n'ubworozi, bajyana kwa Perezida Kayibanda. Bwana Nkezabera, coup d'etat iba wari ufite imyaka ingahe?
22 nari mu mwaka mbere wa universite.
Birumvikana rero yuko Jean-Marie Vianney Nkezabera yari umusore mukuru ari mwaka wa mbere wa universite. Muri iryo joro coup d'etat iba wari he? Wari i Kigali, wari i Butare, wari i Gitarama?
Nari i Kigali, nari Kanombe wacu kwa Mpera.
None iby'iyo coup d'etat, coup d'etat yarayibaye, wabimenye ute? None wowe so ukubyara papa wawe icyo gihe yari afite uwe mwanya?
Yari ministre w'ubuhinzi n'ubworozi na perezida wa MPR ano tumuri prefecture de Kigali.
Kugira ngo byumvikane neza, Jean-Marie Vianney Nkezabera nagutumiye kubera yuko mfite amakuru nshaka kukubaza kugira ngo umbwire icyo wumvise. Mfite amakuru ambwira yuko hashize ibyumweru bitatu coup d'etat ibaye, uri muri vacances, Paul yari ministre w'ubuhinzi n'ubworozi, perezida mushya Juvenal Habyarimana aramutumiye, uramutwaye mu modoka mugezeyo baganiriye iki?
Ibyo baganiriye ku byabaye muri mugoroba wo kwa kane ugera kwa gatanu Nyakanga babigarutseho, kuko kuri uwo mugoroba nyine data yagiye kwa perezida Kayibanda nawe ariko ajyanywe n'ibindi. Yagiye ajyanye na Kajyamahanga Charles na Mwambutsa Wenceslas uko ari batatu bari bagize biro ya ishyaka muri prefecture ya Kigali. Hari ibibazo bagomba kuvugana na perezida w'ishyaka, perezida Kayibanda nyine, kubera ko hari amakongere azaba kugira ishyiranye na kongere ya prefecture kuba mu gitondo ku ya gatanu Nyakanga. Hari ibibazo bagomba kunonosora, donc barabivugana birangiye bagiye kugenda. Perezida abwira data ngo nasigaraho, abandi baragenda hagataho, abantu bandi hari abandi b'abaminisitiri baje nono bamaze kuhagera. Ariko icyo gihe nta baminisitiri benshi baje, bose barabigitarama na Nsana nawo ku Kibuye. Ariko papa w'insobanura bukeye aho agarukiye avuga ati twageze kuko hari amanama ya kongere bumiri za prefeture zose, abo mu yandi maprefeture bari bagiye iwabo kubera amanama y'amakongere y'ishyaka. Nono icyo gihe muri iyo nama perezida abereka igipapuro, sinzi uwagiye ngo agisome, baranavuga ngo nta gisoma ngo ikintu gitukana. Na data wagifashe aragivuga ati kuko ataryo wacyanditse aragisoma. Icyo bitira OSOS mu general yamaze kugisoma, kuko bavuga ko ari we bacyohereje batereka bamushake, perezida asaba ko bamushaka, atuma kuko bamutaka ngo baramubura bigize ikintu. No papa ni we ataje, twari dutuye Kanombe agera mu rugo, umushoferi we asigara yaratuye Kicukiro i Remera Kicukiro ku muhanda waho. None ageze mu rugo arambyutsa, turajyana tujya kwa General Habyarimana arataraba perezida kumubwira kwa mushaka. Tugeze ku muryango ntabwo badukinguriye, twari bitari mwitondero nibwo kutari yabaye.
Mwebwe mwagiye kumushaka i Kanombe
kugira ngo tumubwire kwa mushaka?
Ariko mwaba muzi n'imbera yari Kanombe cyangwa yari ahandi?
Icyo tuzi uko bidi nawe yabivuze ndi mari abwira papa nuko yari yiriwe iwabo ngo tegura ubukwe bwa murumuna we bwagomba kuba mu kwa munani, ngo hagarukire nibwo bamuyashoboye kujya kwa perezida.
Yaba yaragiye yavuye Kanombe cyangwa yavuyeyo avuye mu Kiyovu? Ariko se waba wibuka niba icyo gihe yaravuze ko yageze kwa Kayibanda?
Njyayo ndi kumwe na data, ntari n'ubundi yari yamwakiriye mu biro, yavuze mpati nibyo yari yamubwiye ko papa yabimbwiye dutaha avuye mu biro byazi, hari hashize nk'iminsi cumi kudeta ibaye. akabimubwira none ugere ko ibyo navuze ibyo mvuga nibyo niyumvi nyine nawe nanjye turi kumwe turiwe mu rugo i Kanombe avuga nyine ko yahageze kaza akamwereka icyo gipapu kumbwira ngo nibicare mbere yo kwinjira yinjira yabonye ngo kapiteni Bizimana yinyabije mu miryango ugana muri za koridoro zo mu nzu imbere amaperezida arambwira ngo niyicare noneho amwereka igipapuro nundi aragisoma icyo kidokuma zirimo urupapuro rumwe cyangwa ebyiri arangije kugasoma arambwira ati urayizi gatoya turabeshya ariko ngo icyo gihe perezida Kayibanda yari yakomeza kugenda akagenda akavugana n'umuntu akongera akaruka ngo ntabwo yigeze yicara akomeza gusirikira muri sekadota akajya ajya kuvugana n'umuntu noneho ngo natangira kugira ubwoba rimwe agiye kuvugana n'umuntu jenerali arasohoka ajya gufata imodoka ye ngo ageze imbere ya salo asanga ntarikora akoze mu mifuka ngo agira ngo agiye gukora muri revolver ngo amurase aratubwira ariko nongera ati nyuma naje kwibuka ko ntarikora n'ubundi akunda kuba afite ukuboko mu mufuka w'ikoti rye
ariko nta wamurashe
icyo gihe ntabyavuze rwose nari mbibereye ntazaje byabihabibereye bavuze byinshi nyuma byarananangaje batangiye kubivuga ko nabyiyumviye n'amatwi yanjye ariwe ubyivugira
uriya navuganye na Koloneli Serubuga nawe wahise ajya muri Eta Majoro aravuga ngo jenerali yamubwiye yuko ngo bamurashishije agapistole gatoya ariko wowe wivugane na wumvise ibyo perezida yavuze yuko ntawe amurashe
ariko nabyiyumviye rwose n'amatwi yanjye kandi arabamuteze ushaka gutega umujinda ntabwo wabigira gutyo n'abasirikare icyo gihe bateguye ikintu nk'icyo nubwo ko n'abasirikare bamwe babaga ku muryango wo kwinjira wagomba kuba wabateguye kugira ngo bamubuze gusohoka nta byigeze biba rwose siva nkurikije ibyo tubwiye icyo gihe kandi zimurikiyo yari kutubeshyira kumva uko kudete yavuzwe bavuga ngo bari bagiye guta u Rwanda mu rwobo kuduta mu rwobo ni icyo cyakomeje kuvuga gusa ariko igihamya nta cyariyeri bagomba gutangira kubishaka gusobanura ibyo rimwe babongeyemo gutyo nibuka perezida Habyarimana atubwiye yabwiraga papa baganira nuko yavuze ngo abantu ngo abateguye ibyo bagira ngo bamuteranye na perezida amwirukane amukureho ariko ngo na nyuma ngo nawe bari kugeraho bakamukora kudeta bakamugezayo
awe
nuko yarakongeyeho ikindi nshobora kongera ni uko nyuma mvuye nyamame varite yari majoro icyo gihe tubiganira ambwira ko ubwo papa yavuye kwa perezida araza agiye iwacu Kanombe aramfata tujya kwa jenerali Habyarimana nyamame ambwira ko bari muri position deja ko yatubonye tugenda tunagaruka noneho njye nkaba nibaza kuva mu mujyi Kigali ugera i Kanombe iwacu nta gice kizagihari baje direct none se hagati aho Habyarimana yari yabonetse bavugana na perezida abona igihe cyo kujya gukora muri Eta Majoro n'abantu bari muri pozisiyo muri icyo gice kizahagije ni ukuvuga ko bishobora kuba byanateguwe imbere yabyo simbizi majoro nyamama bimbwira naho se mbyiba icyo kintu ndakibajijeho ntawe nagitinzeho ariko nakibajijeho kubona ko papa avuye muri rezidansi perezidansiyeri ariya kuri plateau aje direct i Kanombe undi hagati aho babonye jenerali Habyarimana baramugiye kuvugana uyeyo wasubiye muri Eta Majoro gutegura ibyo bintu bidakorwa mu minota itanu ariko antrota ngo bari muri pozisiyo nyamajoro nyamama mbwira ko yatubonye tugenda akadatubona tugaruka
ubwo hari sangahe
bahageze kigacu aryo kuri ka Kanombe
ubwo hari nka sangahe
amasaha sinyibuka ariko bwari bwije kape kwa kiranza ayo masaha uko ari kose papa yavuye muri nama aza direct ahandi yanyuze umushoferi yamusigaga ku muhanda yaratuye munsi y'umuhanda hagati ya Kicukiro na Remera tombo niba hari abantu bari muri pozisiyo hari ibintu byari byateguwe na mbere nabwo
uratekereza ko urwo rupapuro rwa SOS mu jenerali yatarumwereka yenda atari kugira igitekerezo cyo gukora iyo kudeta
nogiye uko yabivuze nicyo kubera ko yari yagize ubwoba yabonye ko kuko hari abantu barwaho umbwira ngo nakore kudeta ati bagomba kuba yagize ubwoba nyine agaba uko yabivuze yagize ubwo ariko
Jean muri gane nkizabera ntabwo nshaka kwifuriza umubyeyi wawe kintu kibi. Abantu benshi baba komoka mu maprefecture ya majyepfo y'igihugu muri iryo joro barafashwe barafungwa abandi bafatwa nyuma nabo barafungwa. Papa wawe ntiyafashwe niyo mpamvu nabanje kwisegura ko atari byo mwifuriza simwifuriza kuba yarafashwe ariko uzi impamvu atafashwe mu gihe bafataga abandi
uyizi kuko n'abandi bose ntabwo bafashwe mu prefecture bose bibanze cyane kuri ya gitaramo abamuriza Kibungo za Cyangugu za Ruhengeri Gisenyi abafashwe barabanyagitarama na nzanana wo ku Kibuye ahari sinibuka niba aryo kapiteni Bizimana
yari minisitiri w'ubutari
n'abandi nabo mu Rwanda wa prefecture bafashwe icyo gihe kandi n'abandi tegera bo hari n'abafashwe nyuma babonyine babanyagitarama bafashwe muri iryo joro bose n'ubu narangiye kibazaho uko gukoma ukuntu bishoboka kuba no mu rubanza rwawe batarabitubwiye ngo byibuze n'ababo bashobore kubona imirambo y'ababo.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Reka twongere dusubire inyuma gato. General Habyarimana avuye kwa Kayibanda akajya mu biro bikuru by'ingabo z'u Rwanda Etat Major yahise afata icyemezo cyo gufata ubutegetsi. Amakuru yatanzwe n'ubutegetsi icyo gihe nuko yahise ahamagara abasirikare bari hafi akabashinga imirimo. Umwe muri abo ni Colonel Laurent Serubuga. Kugeza mu kwezi kwa gatanu muri 73 yari ashinzwe administration n'abakozi, ariko guhera mu kwezi kwa gatandatu ajya muri ministeri y'ingabo z'igihugu aho yashinzwe gucunga ibikoresho no gucunga umutungo. Reka tumwumve.
Yahasanze abantu benshi bicaye ando miseri kreje kwa ni uko yatubwiye kuko ntabwo twari tuharizwa nko n'ibyo yatubwiye n'ibyo yewe yambwiye kandi yabidusubiriyemo n'abandi tumaze guterana. Noneho ahubwo yasanze Kayibanda ari utari muri abo bari bahari rero batangiye kumukwena nyine. Noneho hanyuma umwe aba yaramusimbukiye kumufata niho mvuga danza ni reaction do jido amukubita hasi abona ko umugambi ari ukumunetraliza ariruka abambe arasohoka yihuta. Undi rero ubwo avundagurika ageze ntuza niwe wari ufite imbunda siroma niho yarasaga. Nibyo njyewe nibyo Perezida Habyarimana yambwiye kandi yabibwiye n'abandi bakamarade.
None muvuga yuko saa yine mu masaha yine ariho yabahamagaye ageze muri Etat Major, mwebwe mugeze muri Etat Major mwagiye n'amaguru mu musangayo, mugeze muri Etat Major mwasanze Perezida Habyarimana yiteguye ari nkuzi iyo coup d'etat yarangije kuyitegura cyangwa mwariciye murayitegurana?
Nageze muri Etat Major musanga ninjira muri sekretariya, sinzi wari warigeze uhagera muri sekretariya niho bambwiraga bati dusigire pistole yawe, mbabwira nti ntayo nazanye. Noneho bati komeza ari mu biro, ni ahantu rero nari nsanzwe nkorera baze nkomeza mu biro ndakomanga aramfungurira. En fait icyo mwita ngo mwese ngo yari yayiteguye cyangwa irapri la decision umuma yuko bari yarasanze abantu basa naho bari bamuteze akabacika yajyaga gukora iki kindi. C'est la décision qui est devenue le coup d'état. La décision à laquelle nous nous sommes associés. Il nous a associés en fait des officiers supérieurs.
Oui, ça, il y a un peu de temps. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Nous avons une responsabilité.
J'ai pris la décision. Nous avons dit que nous avons été en train de se faire. Mvuye muri Etat Major donc arambwira ati subira mu biro byawe. none hatukora iki niki 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 niki
hari bamwe nk'abari bashinzwe batayondo reconnaissance abye ati mugende muhagarare hariya mujye kuri radio mujye kwa Kayibanda mu mufatiza ministeri zinizi ntamwe icyo babashinze muri umugoroba niki
donc yambiye ati subira mu biro byawe bya GN biro donc leta major ni woroganize ku buryo buri muntu wese aba afite icyo ashinzwe ari nabwo yambwiraga ati umenye ni dore nava ninge wabikoraga none nayinashyize abasirikari hari yarantre do leta major usanzeho babapeye mu bari hamwe na officier d'ordonnance wanjye atubwo ni wowe ugiye kuba organiza noneho rero ati ndombo buzare dirije mu gihe ndi muri ibi bya ntuza bya burugu ora controla le centre de transmission aho rero ni wowe benshi batamva centre de transmission ni hanyura amabwiriza yose amategeko yose ya leta major avec les unités de l'intérieur ati uyi kontrole uworganize na serivisi uko zari zihari kuko abari bari do serivisi bari basanzwe babadesigne donc nta message yagomba guhita ntayibonye cyangwa muhabe ordre igenda general atayibonye les unités de message zohereje n'igihe agomba kuzinyuzaho kugira ngo mere kumwa en combat avec tout trois détails etc. Noneho niho yambwiraga ati shaka umuntu wi Kanombe wo kugira ngo asane atumuye ordre yo gusona alerte niho yambwiraga ati nshakira pilote d'hélicoptère expérimenté kugira ngo ajye kushaka Kanyarengwe ku nyundo n'ibindi ubwo byagiye bikurikirana shaka ufa ko yibutse ikintu akambwira cyangwa njyewe nagira nkamubwira
byumvikane yuko nk'uko nguko yabwiye agati mu gihe muherezi ujya gushaka Kanyarengwe muri make Kanyarengwe nta n'ubwo arazi ku kudeta yabaye Habyarimana yakoze kudeta abwira abantu ati muze dufatanye
ariko erega bamwe baravuga ngo yateguwe ngo ni des ya il a pris la décision noneho il a associé les officiers supérieurs hanyuma abandi les autres commandants d'unité abaha ibyo batashe bagomba gukora
Rwanda abanyarwanda kazi nimutege amatwi mwese iri jambo rikomeye mugiye kubwirwa n'ingabo z'igihugu zakirwaniye bitari rimwe zikagikiza umwanzi uko mubizi mwese none kikaba cyare gitekamye mu mahoro nta n'umwe uyobewe ko kuva mu minsi ishize abantu bamwe na bamwe badakunda u Rwanda batangiye guhungabanya ayo mahoro bashaka guca u Rwanda mo kabiri bamwe ngo nabahariya abandi ngo nabahariya u Rwanda rutangira kudindira bitewe n'uko bamwe badashaka ku Rwanda ukomeza gutekama mu mahoro no mu bumwe wari wanatorewe guca akarengane mu Rwanda ariwe Gregory Kayibanda tukibishimira yaguye mu nzara z'abatifuza amahoro y'igihugu aribo badashaka kumva ko abanyarwanda bose ari abavandimwe ku Rwanda rudashobora kubaho muticiyemo uduce nk'uko bamwe bashatse kubigeraho bitwaza ngo baragira inama umukuru w'igihugu bakamugira imfungwa yabo bamutegeka ibyakora byose niyo byaba binyuranyije n'ukuri n'urukundo abanyarwanda bose bagomba kugirana uwo mwuka mubi wazanywe n'abadakunda u Rwanda wari ugiye kurenza urugero muri ijoro u Rwanda rwari rugiye kugwa mu byago rutari duteze kuzavamo abo bihaye kugira umukuru w'igihugu inama bari batumye aroha igihugu cyacu mwese muzabimenya neza mu minsi iri imbere ingabo z'igihugu zarumviye zarihanganye bihagije ariko ntizishobora kubona igihugu cyacu gipfa biteye isoni kandi zarakirwanyeho ubudahwema ingabo z'igihugu zigizwe n'abana b'u Rwanda rwose ntizishobora kwemera ko igihugu cyacu kicagagurwa nk'aho kitagira ba nyiracyo zishobora kwihanganira ko umunyarwanda yakwanga undi kubera ko batava hamwe. Iyo mipaka bamwe bashaka gushinga ntituyishaka, ntawe tuzabyemera n'umwe. Aho yava hose Rwanda ni rumwe kandi rugomba gukomeza kuba rumwe. Kubera ibyo byose tumaze kubabwira, banyarwanda, banyarwanda kazi, ingabo z'igihugu ziyobowe na nyakubahwa General Habyarimana zemeje ibintu bikomeye bikurikira. Icya mbere, amatiku ya politiki arahagaritswe mu Rwanda hose. Umuturage wese ukunda amahoro niyikorera imirimo ye, yime amatwi ushaka kumushyiramo ayo matiku kugira ngo amuteze ibyago. Icya kabiri, guverinoma yariho nubwo ntacyo yari igikora irahagaritswe. Ba secrétaire général bashinzwe gukomeza administration mu mahoro batareba ngo uyu ni uwahariya na hariya. Icya gatatu, ashinzwe komite igenewe kugarura amahoro n'ubumwe mu gihugu. Iyo komite niyo izakora imirimo ya leta kugeza igihe amahoro azatengamara mu gihugu kikongera kwihitiramo abategetsi badashaka kugitatanya. Iyo komite yitwa komite pour la paix et l'unité nationale. Icya kane, ubutegetsi bwa za prefectura bushinzwe abakuru b'ingabo z'igihugu bari basanzwe muri ayo ma prefectura. Ba burugumestre ba za komine bazakomeza imirimo yabo yo kuzamura abaturage. Icya gatanu, inzego za parti zirasheshwe. Icya gatandatu, inteko ishinga amategeko irasheshwe. Icya karindwi, komite pour la paix et l'unité nationale irashaka amahoro, ntiyifuza ko hagira igitonyanga cy'amaraso cyameneka. Icya munani, abanyamahanga bakomeze mu mahoro gukurikiza amategeko. Icya cyenda, amasezerano u Rwanda rwagiranye n'ibindi bihugu na ONU cyangwa se n'indi miryango azakurikizwa. Iyi komunike itanzwe na ba officier supérieur bagize ubutegetsi bwa Garde Nationale. General Major Habyarimana, Lieutenant Colonel Kanyarengwe, Major Sekarije, Major Benda, Major Ruhashya, Major Gahimano, Major Munyandekwe, Major Serubuga, Major Buregeya, Major Tibitura, Major Simba. Harakabaho Repubulika y'u Rwanda n'abanyarwanda bose. Amahoro nagwire mu Rwanda hose.
Nguko uko abanyarwanda babwiwe ko ubutegetsi buhindutse mu gihugu. Umwe mu bagize komite y'ubumwe n'amahoro, Colonel Aloyse Simba, hari kumwe natwe mu mwaka w'1973 yari komanda w'ikigo cya gisirikare iki Kanombe. Avuga ko nta mugambi wari uhari wo guhirika ubutegetsi, kwa ahubwo General Habyarimana yabufashe akabasaba kuza ku kigikira.
Nabonye Habyarimana aduhamagara twese kuvuga ko nawe prete kumatari yiteguyemo, uko yatubwira itwara, uko yatubwira feti niwe wenyine ushobora kutubwira uzi iswari, we ni nawe wenyine ndayeri wamenye iyo iswari, kuko abandi bahimbiye wari uhari Kayibanda yarapfuye, mbona ko nawe Habyarimana yarapfuye, niwe wenyine bazi iyo iswari yabo, kuko Habyarimana twese yaraduhamagaye ntibabonye benshi baranditse ukuntu bagiye bahamagarwa, nanjye narahamagawe n'abandi bose ibwo muri roje weta major dogo nta muntu na preparatio yahabaye, uko iyihaba byarabatubatwara abandi gukora inama, ariko babarire bose barakubwiye ko yabahamagaye, yahamagaye yatumyese gasongo adushake ibwo muri roje weta major ndabibonye ndayegere we byanditse ko bamuhamagaye, nanjye nuko baramuhamagaye, wenda we yagiye atubwira ko yagiye kwa Perezida Kayibanda, bamuhamagaye bari biwe bamushaka, ababivuga bose bavuga ibyo yababwiye, ngo ntabwo bavuga ngo byarateguwe, kuko nawe yavuga yuko atari yabyiteguye, hanyuma yarahamagaye turagenda, ngo nta preparasiyo yahabaye, kuko iyo haba ndagiye kubitagomba kuba ndamuruma. mashuri gukora premiere promotion yose nta bantu bari Kigali uretse Habyarimana na Ruhasha bo deuxième nayo banyanaji muri Kigali rigenda serubuga na banyanaji bana Gahimano abandi nabo bari hanze bo bamwe ndumva umwe yari mu murenge yabaga Butare cyangwa se ibindi ku buryo nawe ndumva bayiteguye uko ahubwo nyine yenda avuga ati byatumye biba ndavuga ko nabo bantu bose bari baragiye ubwo rero ntabwo yateguwe bari bose hari ibibazo banye abanyagitarama bigeze kwibaza bari babyibaza korotare kuko basanze bari beshe bo yewe nakubwira ko mo ansya kandi nanjye naje muri uko ofisiye navuga ko bagitumye nduga nubwo bashari mukega bavuga ko ndumwe mu banyenduga undi wari umunyenduga yari munyandekwe munyandekwe baramuhamagaye ntiyaboneka me muri poroposiyo zose baje gushyiramo abanyenduga nyuma kuko bari bafite ini mani mobile foromasiyo sur ubusirikare bavuga ko ubusirikare atari ngo nta kazi karimo nta bwenge bubamo ahubwo ubwenge wazajya muri za universite bakazategeka hari abo twaganiriye barambwira ngo nigende ubusirikare nta kazi karimo bwa bwenge abenshi bageze inerere ariko ko komansiyene abaganda nabo bageze rame mushoze wakoze rame merere rezugande uri baganda rebure baganda n'abanyabwenge cyane ni n'abahanga ariko nta muperezida bigeze babona ari akini no muri noru wa museveni naba hano hakuye abanyengure nubwo nta baganda babatiye kandi ariko nibo bize nibo ba universiteri ba mese ba dokiteri n'abandi bose nubwo n'igitaramo habaye senteneri yo kugira ngo bitegure hari baje kwirandura konte bitinzemo bazana abasirikare benshi muri rusange mu poromosiyo mbese tezetetete totari ibyo bazaho mbabwira nyine uko ibibazo byari bimeze uko bigeze gushaka Kayibanda yigeze gushaka guhindura ariko ashaka guhindura nanjye ubwanjye ntigeze ambaza ku buryo nanjye ntigeze namugira n'inama ariko yigeze kumbaza niba kapiteni Bizimana yaba shebuta majoro mubwira ko bidashoboka nta kapiteni waba shebuta majoro bahari ba koroneli na ba majoro nyine amveta aho ngaho niho rero bakoze rere kondo rero kugira ngo bajya gushaka solisiyo kugira ngo uwo mukapiteni ashobore gutegeka niho birukanye abantu babirukanye bamuhereye gukora mu gisivire kugira ngo nyine asigare abantu bafite bari ku mwanya ungana n'uwo kapiteni washobora gutegeka ashobora kuba ariho abantu bari basigaye ku Kigali purante koma ni yewe rero komo bankonzeraga komo umunyenduga yenda kumvaga ko bashobora kunzonta hanyuma Ruhasha yari umututsi nta kibazo nawe yari ateye yari kimwe nanjye bakabona ko Habyarimana atakora kudeta wenyine nicyo cyatumye bajyana abandi ubu ni uko situasiyo yari imeze.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Nkuko mwabyumvise mu itangazo ryashyizwe hagaragara n'abakoze coup d'etat, ntacyo bigeze bavuga kuri Perezida Kayibanda. Ijwi rya Amerika ryashoboye kumenya ko yasabwe kwemera ko avuye ku butegetsi kandi agashyigikira abamukuyeho. Arabyanga. Icyo abanyarwanda bamwe bamenye nuko yaje koherezwa i Rwerere mu prefecture ya Ruhengeri kugira ngo akomeze abitekerezeho yanga kuva kwizima. Colonel Laurent Serubuga arabitubwira. Woherejwe gutanga ubwo butumwa ni Kapiteni Leonidas Rusatira, yari umukuru w'ibiro bya Minisitiri w'ingabo icyo gihe yari General Juvenal Habyarimana. Leonidas Rusatira ubu ni General uri mu zabukuru. Colonel Laurent Serubuga aratubwira ubutumwa Rusatira yashyiriye Perezida Kayibanda mu gitondo cy'uwa gatanu Nyakanga.
Awiteri bamwohereje kujya kubwira Kayibanda ko ingabo z'igihugu ziyemeje guhagarika imidugararo.
Uwo ni General Rusatira
batumye icyo gihe komite pour la paix niyo ya donc yari partage entre kumukuraho no ku kumubwira akirotira noneho bakamahare les avantages d'ancien président ubwo noneho abyanze nyine niho nabari bari bavuga bati yakoreye igihugu cyane ntavu twamwigiza y'abaturage baza gera ngo mu butegetsi dushaka bageza baravuga bati nubundi niko icyo twavugaga nuko bamwoheje akareka imidugararo igakorera mu gihugu noneho baravuga bati ni ukumukura niwe batumye mu gitabo cyanjye mvuga intumwa
nawe ibyo ngibyo byari mu gitabo cye General Rusate nawe aravuga ati bantumye kumubwira yuko yavuyeho hanyuma nyuma ya saa sita nanone mwongeye kumubwira ngo nasubireyo kumubwira ko agomba kugirwa
oya ibyo ntabwo mbizi nawe urumva ko hari za mesaje za perezida yatangaga twarateranaga tugafata tukamubwira tuti ifo dore ko akorwa iki akaba ari wewe egizekita
ni ukuvuga yuko mwakoze inama mwemeza yuko Kayibanda agomba kujyanwa i Rwerere
hakozwe inama yavuze iti nta kundi twabigenza ibyiza no kumushyira areze akabitekereza none uko azajya umwohereza w'intumwa zimwibutsa iriya proposition ntacyo bitwaye nayemera nyuma n'iki tuziye tuza ibyo kuma les avantages n'icyemezo tuzafata
hanyuma se ko ibyo bitaje gushyirwa mu bikorwa ko yaje kuvanwa i Rwerere nyine ajyanwa iwe akanacibwa urubanza ibyo ngibyo byari byavuyeho ntabwo mwari mugishaka kumuha icyo cyubahiro
mubwira ko za proposition zose yazanze
ariko mwamuhereje i Rwerere ajyayo none se ageze i Rwerere izo ntumwa mwazimutumyeho
zagiye zijyayo perezida Habyarimana niwe watubwiraga ati namwohereje encore indi ntumwa yagumye kubyanga
Kayibanda yanze kuva ku butegetsi kandi yari yarabuvuyeho ubwo se yari kubyanga gute yari kubugarukaho ku ngufu
we kwa kugira ngo arokonese l'action salvatrice des forces armées
mwamusabye kwemeza ko habaye coup d'etat kwa yemera ko yagombaga kuvaho
oya ko avuga ati ko igihugu cyari kiri mu mudugararo ikomeye noneho ingabo z'igihugu zifata bambe zifata icyemezo cyo kugira ngo zibihagarike ibyo ndazishimira ko za icyo gikorwa cyazo na noneho njyewe nahisemo kwegura
ariko se ubwo mwumvaga mwebwe mutamusaba ibintu bikomeye ibyo ngibyo wabigusaba wowe wabyemera umuntu yakubwira ngo ubunakubwira ati wanye
nicyo cyemezo twebwe twasabye ko azakomeza en contact kugira ngo nibura tushobore gufata icyemezo definitif kuko harimo bamwe bo bari kategorike bati nta kindi tugomba kugera ubwo yanze tuto au départ hari abavuze bati kame mu kumukuraho n'ibintu yakoreye abaturage ibyiza nuko twebwe twamusaba ubwe akaba ari uvuga ati je me retire je salue l'action des forces armées abitera ishoti
igice cya mbere cy'iki kiganiro ni hano kirangiriye ku cyumweru gitaha tuzakomeza twumva uko abo banyapolitiki bafashwe mwumvise uko abakoze coup d'etat basabye perezida Kayibanda kwemera ko avuye ku butegetsi muzumva ko n'abaminisitiri basabye kuyoboka kugira ngo bahabwe imirimo muri leta nshya muzumva ababyanze bakabifungirwa n'ubuhamya bw'abana babakomokaho mbashimire kuba mukomeje gukurikira ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venus Tenshinimana.